ngikhulile ngibonile obheke isilo sonke nesibayeni saso ngibonile ngikhulile obheke isilo sonke nesibayeni saso ngibonile ngikhulile obheke isilo sonke nesibayeni saso isilo sonke nesibayeni isilo sonke nesibayeni saso isilo sonke nesibayeni isilo sonke nesibayeni saso ngibonile ngikhulile obheke isilo sonke nesibayeni saso wolakhali cilo ezweni uhulathi babalapha Wolakhali cilo
Hola, chica.